Eh, nilikuambia na nitarudia tena. Unacheki, oya, kama una na utafuti, wewe sao. Kama una na utafuti, wewe sao. Akunanga chati will make it.
You will make it if you try.
Yes, don't sit down there, Venom. Hey, yo. We can